can you do? When the curtain falls, what will you do? When the curtain falls, you're left, right, 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 left,